another one too.
Download music on Sarasha.
From Malawi.
Let's go.
Nachoke mugeto ndakulila kumuti. Nyimbo makaseti kunalibe masiti. Pata from the morning kujambila kugeri. Break time kujamisa my baby. Dolo wankavala eva star. Whiskey bamuhu kayuza eva shah.
Nalibe masauzende. Fafande de yoka dinka malizila mwezi. Panoti kusaka mandedi. Kanyo every morning kusaka ya pamwezi. Udilole ndi wale. Musa kupimbe kuwala kwanga, mundisi ya ndiwaleko. Musa zimite kuwala kwanga.
Madalizo bahandede. Tili momo kuhibata moro, mavaidi ndidenpade. Tili momo kuhibata fire, bad energy. Awe, awe, send it far away. Bad energy, awe, awe,
yeah, you know.
Send it far away.
Oh, yeah. Music splash iba MPC lulu magrila grila. From kuyenda pansi ona mpaka takula gamira. I think big money in ali boxa ndi nefana nkagamira. Haso ndi magagamira. Bane ghetto imatifila akila. Dreamo ndi pata shoti atakila. Madalitso chuluka ngati mienda katapila. Meneti machitila mana top shot atila. Amakai kila. Tika wapemba amatalikila. Madalitso akutaikila. Akuko kampando kufupi akuyandikila.
Madalitso bahandede. Tili momo kuhibata moro. Mavaidi ndi denpade. Tili momo kuhibata fire. Bad energy. Awe awe. Send it far away. Bad energy. Awe awe. Send it far away.
Madalitso ba 4 times 2 times 20 plus 485 by 2 ndipo ndele mfana ngati siwe size ya 2 nati okay tiona the boys ya 2 nango tolokela ngati mbava sutsaipula ngati ndavati jaja kumavaso atafika kafa life yanga samadziwa kuti kukubwela pa 2 anyway zinapita zakale pano pamwe ndila chito pemba koti ya kale ine ndebwe magai akufuna awale kwazi zawo mapepi akufuna amale chomwe ndikafuna ndi peace ndi money. Mulungwana ndipatsa nzeru, moyo, chito, njale, nyumba, mbasha, skill, peace ndi mande.
Madalitso bahandede.
One, two, let's go.
Tili momo kuhibata moro, mavaidi ndi denpade.